Iburanishariyano lirigia subu kuriwe kuivazo bjugu unganizi vga kabuga Bia hatu wangu mutanga uhamia kabu zeru karimu gatanda tu Nyumaya uiburanishariyo kwa gata tulisolgo evitarangie Kabu zeru karimu gatanda tu Uye melela kwa yari mwajizu mutuwa uinera hamu mmoji wa kigari Nihye njero zao Numugoro rugu wakati wegufungu uzimabwe gose Ahami hujia habia genocide Mubuhamia vga yumvika na mwaru fitinchi inganozu uyobozi Mumutuwa uinera hamu mmoji kigari Ibiza uzumunya mategeko kwa Françoise Mate unga ni lakabu gaya hase kabu zeru karimu gatanda tu Jivanze kumutuwa uinera hamwezo kuchimirongo Uyumutanga muhamia vuze kwa waru mutungo bugite wa kabuga Ya mubashiru mubare uinera hamweza waga kurugoro kwa kabuga kuchimirongo Kabu zeru karimu gatanda tu asuliza kwa taumenya kukwa taba baze Uiti alichimu janyaru kubona na nuwaruzi kurie aliwe haja bachiga Kandi babo na nye akamugira kumutekano kwa kabuga wifasheneza Abajijwe uko yabashaga kujya ku Kimironko hamwe n'ibibazo by'umutekano muke byariho umutanga buhamya yasubije ko itari byoroshye ariko bijyanye n'inshingano bari bafite n'uko ibintu byari byifashe muri Kigali bacengeraga bakagerayo mu gucunga umutekano ku masomo yo gukoresha imbunda yatangirwaga mu nyubako ya Kabugiri ku Muhima Kabu 076 yabwiye urukiko ko ayo yahagaritswe nyuma yaho isasuri bacitse rigatobora mu idirishya Ibyo kabu zeru karindwi gatandatu yavuze ko byabaye intandaro yo kuba Kabuga yaravanye umutwe w'interahamwe ndetse n'ishyaka ryari ku butegetsi MRND mu nyubako ye abajijwe ku bijyanye n'amasasu yavuze ko yatanzwe na Kabuga umutangabuhamya yasubije ko ubwo amasasu yari yabashiranye muri Kigali haje ikamyo yabagemuriye ivuye ku Gisenyi akavuga ko ayo yari amasasu y'imbunda ntoya zitari ziremereye kandi nawe yahawe amasanduku abiri yagiye atanga muri bagenzi be bakoranaga Umunyamategeko Françoise yasabye Kabu 076 gusobanura amagambo akubiye mu buhamya bwe bwafashwe mbere aho yavuze ko byaba ari ikinyoma kubwira urukiko ko Kabuga yari kubasha guhagarika ubwicanyi kuko ibyo yabonye byari birenze ubushobozi bwa Kabuga aho umutanga buhamya yongeye kuyashimangira asubiramo ko ashingiye ku byaberaga mu mujyi wa Kigali kuko yari ahibereye kandi yakurikiraga uko ubwicanyi bwakorwaga yaba Kabuga cyangwa se n'abari ku butegetsi nta wari ushoboye guhagarika ubwicanyi kuko bwari burenze igaruriro umushinjacyaha yamubajije niba azi ko Kabuga yaba yaragerageje guhagarika ubwicanyi umutanga buhamya asubiza ko ntabyo azi nyuma ya Kabu 076 kumviswa undi mutanga buhamya w'ubushinjacyaha Uyu ni uwahawe izina rya Kabu 032 mu rwego rwo kumurindira umutekano kimwe n'abatanga buhamya bose bamaze gutangira ubuhamya bwabo yarusha muri uru rubanza Kabu 032 nawe amashusho ye yarahishe n'ijwi rye ryahinduwe ibibazo by'ubushinjacyaha kuri uyu mutanga buhamya byibanze kuri radio RTLM ifatwa nka rutwitsi yahemberaga urwango ku batutsi ikanahamagarira ko bicwa Uyu mutanga buhamya yashinje Kabuga kuba umunyamigabane w'imena w'iyi radio no kuba muri komite yagenaga ingingo nyamukuru z'ibiganiro bitambuka kuri RTLM. Kabu 032 avuga ko ibyo yabimenye kuko yari inshuti ya hafi n'abari abanyamakuru bayo barimo na Gaspari Gahigi wari umwanditsi mukuru wayo kandi ko ari n'inyandiko y'abanyamigabane b'iyi radio yabonye ayikuye mu biro by'umujyi wa Kigali. Kabu 032 yabwiye urukiko ko ubwe yanashishikarijwe na Matayongira Umpatse wari perezida wa MRND ku rwego rw'igihugu kugura imigabane muri RTLM iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubushinjacyaha kuri Kabu 032 bitarangiye yewe n'ubwunganizi bwa Kabuga ntibwabonye umwanya wo kubaza uyu mutangabuhamya umucamanza Ian Bonomi yanzuye ko ibyo bizasubukurwa mu iburanisha ritaha yihanangiriza umutangabuhamya kutagira uwaganira nawe ku buhamya azatanga muri uru rubanza iburanisha ryimuriwe ku wa kabiri w'icyumweru gitaha